You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ra'iisul Wasaaraha Scott Morrison ayaa isagu markii ugu horeysay waddanka dibadiisa kaga qayb galay shirki ASEAN oo isagu ka dhacay magaaladaasi Singapore ayaa madax kala duwan halkaasii ay isugu yimaadeen isagu kulankaasna ay arrimo kala duwan ka soo baxeen. Scott Morrison ayaa la kulmay premierka waddankaasi Shiinaha Li Keqiang oo markaasina halkaasii ay ku soo gabagabeeyeen muddo sanad ah arrimaha xiriirka labada waddan oo iyagu markaasi aan sidii lagu waday ama markii hore ay ahayd hoos uga dhacay. Waa markii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaraha waddanka Australia uu la kulmo mas'uul sare oo waddanka Shiinaha ah iyadoo oo taasina ay ka timid kadib markii Australia ay shaki ka muujisay xidhiidhada dhankaasi Shiinuhu ay la yeelanayaan waddanka Australia si gaar ah falgelinta ay ku sameynayaan waddanka Australia siyaasadiisa gudaha. Mastali ayaa isagu kulankaasi kadib isagoo faalla ka bixinayay kulankaasi waxa uu sheegay in ay tahay tallaabo isbeddel leh oo horumar leh kulankani iyada oo u ayna soo gabagabeynayso xidhiidhkii markaasi muddaba hakisnaa. Mr. Morrison ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu ku tallaabsado dhisidda xidhiidh wanaagsan oo Shiinaha ula yeesho.
We're getting on with business with China, that's what I said last night. And not just the business of the commercial relationship, but a broad-based relationship. We have a comprehensive strategic partnership with China.
Shiinaha dhanka dhaqaalaha waanu isla qabsanaynaa taa keliyana ma aha ee sidoo kaleete dhinacyada kaleete xiriirka kale ee ballaaranna waanu isla qabsanaynaa. Waxa aan leenahay xiriidha aad u wanaagsan dhanka Shiinaha oo ballaaran oo istaraatiijiya, taasina waa fursad dhanka isdhexgalka ah sida aan sheegay habeenkii dhaweyto. Waxayna daboolaysay arrintaasi mawduucyo kala duwan, taasoo aan doonayno inaan ku ammaangelino geedi socodka hadaba xiriirkaasi. Kulankaasi waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan. Sida aan ogahayna waxaad hesheen ribootkaasi, waxa aan sii wadi doonaa in aan arrimaha dhanka weliba dhaqaalaha aan xiriir fiican ka sii yeelano. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa muuqata in ay shirkan ASEAN-ka la yiraahdo shir madaxeedkiisa ay iyagu saameyntooda ay baratan ka muuqatay, iyada oo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Maraykanka Mike Pence uu isagu markaasi u sheegay hogaamiyaalka shirkaasi in aan halkan laga aqbalaynin wax colaytana. Australia ayaa waddanka Maraykanka waxa uu yahay waddanka ugu weyn ee dhanka ciidanka xiriirka la leedahay, dhinaca kaleetana Shiinuhu waxa uu yahay waddanka ugu weyn ee dhanka ganacsiga ay xiriirka la leedahay. Balse Mr. Morrison waxa uu sheegay in Australia ay marnaba noqonaynin midii ay kala doorato
labadaasi.
Xiriirada labada waddan mid kasta oo ka mid ah waa muhiim wayna kala duwan yihiin, labadooduna waa guul dhanka xiriirada iyadu. Australiana kuma qasbana in ay kala doorato, mana kala dooranayno waddamadaasi. Waxaana sii wadaynaa in aan si wax ku oola saaxiibada iyo xiriirdaasi aan oola sii wadno annagoo ku aasaasayna muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay xiriirkaasi. Waddanka kale isaguna muhiimka ah ee xiriirka waddanka Australia uu ka dhexeeyey oo shirkaasina Mr. Morrison uu kula kulmay madaxdiisa waxa uu ahaa waddanka Indonesia. Indonesia iyo Australia ayaa waxa ay ahayd in ay xiriirka dhanka ganacsiga xorta ah ay ku saxiixdaan daafaha shirka ASEAN, isaga oo markaana arrintaasi dib loo dhigay kadib markii Mr. Morrison uu isagu ku dhawaaqay in uu ka fikirayo in hadaba uu ka baaraandego sidii Australia safaaradeeda ku taala Tel Aviv in loo wareejiyo dhankaas iyo magaalada Al-Quds. Waddanka Indonesia oo ah waddanka muslimiinta ugu tirada badan ayaa arrintaasi hadaba ay ka cadhaysiisay, iyadoo taasina ay keentay in dib loo dhigo heshiiskaasi ansixintiisa. Scott Morrison ayaa isaguna arrintaasi waxa uu sheegay in go'aan ay ka gaari doonaan dhanka safaaradaasi iyo wareejinteeda in ay go'aan ka gaari doonaan Christmaska nagu soo beegan, iyadoo arrintaasina uu Bill Shorten dalaacayn dusha ka saaray ra'iisul wasaare Scott Morrison una sheegay muddadaasi inay tahay mid dheer oo Australia ayna sugi karin intaasoo dhan inay go'aan la'aan ahaato. Ra'iisul wasaaraha waddanka Malaysia Mahathir Mohamad ayaa isagu uga digay ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Scott Morrison khataraha argagixisada ah marka uu qorsho qaadanaya, ayuu yidhi uu safaaradda ku taala Tel Aviv ee waddanka Australia uu doonayo ama ka fikirayo in uu geeyo magaalada Quddus. Mahatir Muhammad ayaa waxa uu yiri:
Well, we raised the issue. You see, I pointed out that in dealing with terrorism,
waxaan rumaysanahay inay dhibaato tahay arintaasi. Waa aan sheegay, waxaan sheegay in dhanka ku saabsan la dhaqanka argagixisada laga maarmaan ay ku tahay qofku inuu ogaado sababaha keentay. Sababaha keenay oo la sii badiyana ma noqonayso kuwa faa'iido keena. Arintaasi waa aan caddeeyey. Australiana wax go'aana weli kamayna qaadanin, wayna baadhayaan, ayuu yidhi Mahatir Muhammad. Balse Morrison ayaa isagu waxa uu sheegay in tallaabadaasi uu ku sii socon doono ayna tahay Australia middii keligeed ay leedahay inay gaadho go'aamada Australia. Waxuuna yiri:
I said we were going to raise the question, we were going to address the question. We've got a process in place to do that through a cabinet submission process, and once we have concluded that, then we'll make our views.
Inaan soo bandhigno su'aashaasi anagu oo doonayna in aan su'aashaasi hadaba aan cadayno. Waxaan haatan u gelinay process ay ku socoto iyadoo markaana soo mari doonta golaha wasiirada oo halkaana ka sii socon doonta. Marka aan go'aan ka gaarno soona gabagabeyna, marka ayaana aragtidanada sheegi doonaa, halka ayaana ka anbaqaadi doonaa. Mawduucyaduna ma aha kuwa isku xidhan, mana aynan ahayn kuwa iyagu markaasi isgarab socday, mana aynan ahayn kuwa aan soo wada qaadnay markaan shalay wada hadlaynay hal mara. Waxaan fursad kale u helay inaan la kulmo madaxweyne Joko Widodo iyo sidoo kaleete wasiirka arrimaha dibadda Rento Marsudi, iyadoo taasina ay ahayd kulamadaasi kuwa iyagu aad u diiranaa oo iyagu isfahan fiicanna keenay.
sbs.com.au